Get ready to experience divine beats and heavenly rhythms. Brought to you by the one and only Sancho the Knack.
Kisa kwa makini ndo tatua misi na come to play.
Nimetulia wanathani sezi boss up na feel kama Thor. Na nimerudi ask.
Yule najifanya tu imengia ni mwongo.
Of course I'm back, uneza kujia autograph.
Ni number uno.
Indo beba team, jezi number 10.
Kwa kosho zote mna 10.
Mini G, Bwangi, Boom, Genius.
Your boss, in other words, mini
MVP.
Wezi du, kenye miyu ni. Karibu kudu, una du, 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 du.
Hawani toshi kwangu wote ni msosi kama ngori ni moshi unaweza joka jikoni.
Punchline chopa marapa wafungeleso. Saite papa sana wapi nduru.
Kono mocha mbele, gine yenderembe. Haila, haila.
Kamita USD.
Like a book, like a book.
Open up close, shut up.
Leo ni kufinish kuna low.
Hindo inyabamba.
The Knack.
Tupundani kama daddy zampodino.
You are now jamming to Kenya's top tier club hits. This is Mystical Street Killer Take 9 by the globally recognized Sancho the Knack.
Kwa hizi streets ya wahi pata kompe.
Follow, like and share on Instagram, X, Mixcloud, Harthis, and AudioMac at Sancho the Knack.
Sancho the Knack.
Loko kwenye miondoko pola
Polaita
Kako solo ndo nasikia kona roho unezanguta pale loko ndo tuzitoke olita Kwa loko nkizi toka mdogo mdogo nikitonga tuka loko kwenye miondoko pola Miko kwa loko nkizi toka mdogo mdogo nikitonga tuka loko kwenye miondoko pola
Polaita
Kako solo ndo nasikia kona roho unezanguta pale loko ndo tuzitoke olna
Olnaita
Bro Ogopa aya kapow Kwamboka style oka getting back Kefau tukomboka kabisa madharau Abeg ondoka Apa loko loko luku waga moto moto
Wapi muti ya picha piga foto moto
Na apa loko loko pia tuchezi ndogo ndogo acha wongo Mbuzo za ovyo 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 Niko kwa loko Niko kwa loko Niko kwa loko nkizi toka mdogo mdogo Nepali loko Akipi loko Natoka loko nkizi toka na miondoko Niko kwa loko Niko kwa loko Niko kwa loko
Na action
kishika mic
tabia mbaya
kupia pat kupia pat no but about nobody move your body move your body move your body no but about nobody move your body say nani na little normal
mambo badness
little normal nani na little normal
Sancho you've listened to the rest And now it's the best.
And now it's the best.
It's S-A-N-C-H-O.
It's
T-H-E-K-N-A-C-K.
Miracles of Jesus, John Minor, Deka Deka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogana, Nakwani from the clan, Nasana ni member flani, Haga set up with flani, Tanzuka kuni party, Pura disco siyani, Predator in Osha taxi, Rasa na pigambati, Dishoto jani kaki, Stenje misilai, Ndege nataka ngapi, Nesemo liona wapi, Sungoja na kamstari, Na stenje misilai,
Sisi kula mkate kavu Kama haina blue band Haikuliwi kwangu Pesa ndogo, ndogo Kaniuma Maka nimeshiko na alajia
Hizi vitu ndogo, ndogo
Unakimbiza madem, tunakimbiza mado Ukipata do, utakimbizo na madem Common sense, common Budo na behave, nikoko na mahormones Siku pata pesa nkwe mpole Nilazima ntasumbua Nitapost mtajua Kena kumu uneza jiua
Pesa ndogo tunafungua Nakikipata kubwa muta kumua Muke ndogo tunanua Na muke ndo kusunda tunazindua Pesa ndogo tunafungua Nakikipata kubwa muta kumua Muke ndogo tunanua Na muke ndo kusunda tunazindua
Transforming ordinary moments into unforgettable memories Sancho, the knack sets the rhythm ablaze.
Tuanze na nyumba ya mabati. Tuanze na nyumba ya mabati. Tuanze na nyumba ya mabati. Kijana baru baru na wewe.
Sancho, the knack.
Tuanze na nyumba ya mabati. Tuchome dondo chapati. Mbanguo za kuenda party yeah yeah yeah
usimind
mina wetu pange mikakati vita ni kupoteza wakati naomba tupatane katikati yeah yeah yeah
usimind
tutabaye nyele ya farasi ma nguo utadunga ni Versace ma nitabaye gari utadrive bima do not deserve there's nothing better than this love So how tall I can let's leave her Life forever by default No way Kaya tu ga kwa no way Baki na mimi
Me, I really wanna come and rock with you Mali, baby, neza kuwa me and you Only
Chamikanaweza sababisha Sababisha Saba Chamikanaweza sababisha Sababisha Saba Chamikanaweza sababisha Sababisha Saba Chamikanaweza sababisha Sababisha Saba
Eh, let me be your service provider I give you the cable Show you my talent, baby, and you be the label You be the goddess, and I be the table Give you the cane like you never knew that I was able Hourglass body, can I get a minute? Of your time, can I really show you how I'm in it? You maximize my need me when you're in a minute Bad girl, kana denge anakuwa nini? Ona kuwezi wendo na die Ekana na tuwezi, see you know that I'm the guy Mina mpango za kifiji wakibonga Dubai Peter Best, ufanya mabazu wa Zubai Aye Look at the way she deep so she rocks so. When she whine pale kwa disco, who got the fire with the body come on a pistol. Ona vile unamaliza man dem. Finito, finito.
Tell her to Gabia Ghana, today you available. Me, I really wanna come and rock with you. Mali baby, neza kuwa me and you. Only
Tell me kana sababisha, sababisha, saba. Tell me kana weza sababisha, sababisha, saba. Tell me kana weza sababisha, sababisha, saba. Tell me kana weza sababisha, sababisha, saba.
Sancho the neck, the neck, the neck.
Wamegada wezi kosa tell awezi pata nyama kosa tell
mali wa super wamegada lazima ufike bay awezi fika na usifike bay
mali wa Kenya wamegada wezi kosa fake kadem kapenga na ito fake
amekula fake ukafuliza bado hakupei ogopa mrembo anaitwa fake
na ukikosa ni makosa na ukikosa ni makosa je ukikosa ni makosa je ukikosa ni makosa.
Tonight I'm at the bottom and you're on the top. Grab a dab a dab, the beat will never stop. Whiskey on the rocks, you're dealing with the boss. Yeah, yeah, bigger shot, nani kuwa she and dumb. My post, to post ki photo. Shadow, my door, ringa ki dogo. Lolo, lolo, mommy on the hoko. Bubbly gum, umeshikili ya gun. Call it down, down, di down, di gagan. Umedunga tong, na ma di gaga. Gaga, 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 ring gaga.
She said she love my voice on the stereo. Na papasa papasa kitafuta signo. Zimishika toka kitu mpaka kwa kisigno. She wants some loving, she know that I'm the original. Hide and seek, now you see me baby, now you don't. She stay me steal her heart like a criminal. Make her feel like she never ever felt before. I rock her steady and she already know. Alright, ha tiki taka tiki taka mina taka right. Ha tiki taka right, ha tiki taka right. Ha tiki taka right, tiki taka. Tiki taka mina taka kupa kata shima ya bidon bada ae wako wato. Hatiki taka tiki taka tiki taka mina taka kupa kata shino on the don. Dada aenda kunita fata ana panda kama lada. Tumezi mambaka data kani time sando sasa tuna cause mami kasa yo.
Ro 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 ro.
Nimekuzoea, naomba tusiachane. Milele nkuite darling. Mande to mande, body to body. Forever be by my side, my side. Eti wanasema mekushiba, ila mwili msimo na sinsima. Jua kwangu ni wewe, kwangu ni wewe.
Moyo unadunda tu 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 tu, unadunda tu 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 tu, unadunda tu. Naogopa kukupoteza. Moyo unadunda tu tu tu, unadunda tu tu tu, unadunda tu. Naogopa kukupoteza.
Ongeza tena nisha kutinu. Sisi kuwacha mesumu. Na wakanga sumu. Wakange sumu. Imani yetu si tumeweka kumula. I love the way you kill me, kill me, kill me, kill me, kill me. Kill me, kill me, kill me, kill me with the love. With the love.
Moyo unagunda tu.
nilie na mare mare na masanga mengi wasichana warembo watoka kwetu kule Davida asiro na selie na mare mare na masanga mengi wasichana warembo watoka kwetu kule Davida adapta vele moko hao amrogu wa vele mabuka adapta vele moko hao amrogu wa vele masinda yeko na bahati wa Davida ya baibigo kia wa kitavida washinu na bachoko wa na basero vipandile misa kusawa kesho wapo hirichanga, hirichanga anila wa kesho basi seke sige mwendo wa kesho tukandige mwendo wako penzi wa kesho sindi ya cheni teseke mwendo wa kesho tukandige mwendo wako penzi wa kesho sindi ya cheni teseke adapta vele moko hao namrogu wa vele mabuka adapta vele moko hao namrogu wa vele masinda yeko na bahati wa Davida ya baibigo kie wa kitavida bashiru na bachoko na basero ino ndilo ndisa kusawa kesho wapo hirichanga, hirichanga nalila wa kesho basi seke sige mwendo wa kesho tukandige mwendo wa kwa penzi wa kesho sini ya cheni teseki mwendo wa kesho tukandige mwendo wa kwa penzi wa kesho penzi wa kesho.
Follow, like, and share on Instagram, X, Mixcloud, Parthas, and AudioMac at Sancho the Knack. Subscribe to my YouTube channel for more Knacked HD mixes.
Pare bila pesa kidonda, cheki demia kona kutoka, wana nitanga Maradona, jumu wapata nikisonga, usibandishe mdembo boda boda, yondo sika mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga, niulize kile niliona. Ae, akama mwana sare dry fry, na kupigana bila munda, vidole mbili weka pisa, izo zingine weka insa. You know I pull up like a G, shawty ameweza she's a freak, hakuna ngati tu ya free, nagusa nina kani real. You know they love me for the life, the Illuminati kumbe life, una sema ni bangi kumbe life, top team in the big propeller, I got big game jack with the rise, nena clap, nena clap, nena clap, nena clap, nena clap, nena clap, nena clap.
Make a 50 number of it no whoa. Make a 50 number of it no whoa. Make a 50 number of it no whoa.
Mystical Street Killer Volume 9.
Make a 50 number of it no whoa. Make a 50 number of it no whoa. And I see cheating come my wife. Make a 50 number of it no whoa. Nasi cheating kama wifi anajua. Mzike lipi bas ni vipi ni nakandishkati kiti ujo wone vile kwa mike inachafua.
Kikulacho ndo yo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunanua. Biji jasho ndo yo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo neza jua. Twende lifestyle kuna wenye na wabasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sinifani ya vile hit song imefanya msupata kekunizalia. Swali kubwa na juliza mini chadia. Tuwezi sema juni hadia. Na spendi mapicha why bila filter super woman nina feature dian wanga mziza kila lebo kila design. Na spendi mapicha
Mystical Street Killer Volume 9.
Sita, skate luminous, natoke Adidas, unanifirisha, na
Skirt ya luminous na top ya Adidas. Skirt ya luminous na top ya Adidas. Unanifirisisha na minjo aditicha. Na unagalupita na boy na kabutita. Na wesi mam, weni mama sita. Napenda loko yako nili make the right bet. Napenda perfume yako inavutia sunset. Na Kenya umenifanya ni ripple effect. Na Kenya ntakufanya ni ripple effect.
Chode, kwa hizi street sije wipe ata kompe. Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa walai. Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa onge.
The boy kata maheni si bombe. Black on black hadi chini kijana na kasilo we. Broke niggas bonga luga flani misi resonate. Kichapa titi chiza na pipi alphabet za coordinate. Ash, siriza ganji askas. Reminiscing kabla fatela shike lamsam. Nikona nyonga kashka, police gonna asthma. Ndula moja na zero so agwa sina tado ya taska. After, skiza kwa makini ndo utajwa misi ja come to play. Vizi visha beat, call me study minta wa serenade. Shuri ya kam kwanza minta mfuata sorry for the wait. Piga msoto keyo ski bazenga na konga heavyweight.
Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa walai. Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa onge.
Sina do, na natry kunimochoa, nkashindwa rada ni gandi ni kamslap barakoa. Siku ishabo, juma mfuko nikitoa, spati shit. Na vile nkua na dhani niko boa, songa na hi, bonga na mi. Kambonge na G, ma wanna be, vile na si, they tryna be like me. Longi na T, digaga chini, clacks, wallabies, mean your boss. In other words, mean your donga na ni. So I gotta get money, rent money, alafu ni clear my dent money. Save money, sina time ya kupoteza tao, mina saka ket na ni. Usione ni kama umeshindwa, uanze kulia, ukifanya mistake bani. Na usiniombe pesa buda boss, cause I'll take ya.
Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa walai. Pesa onge, pesa onge, pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge.
Una dance feet, una wacha niki smile high. Ama niko high,
you are light me nice. Madam na kudai, umedunga mini no napenda manguai. Una dance fit, una wacha niki smile. Kama niko high, you are light me nice.
Nakani kwela mina taftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jitaftia. Jubila do, kastori na kukanyagia. Kupanuka wela tizwela mekwela kutulia. Kwela mina taftanga top top. Nakani kwela mina taftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jitaftia. Jubila do, kastori na kukanyagia. Kupanuka atiza lata kuna kutulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Ako na chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea. Ending ni sura zingine neza adisia. My light skin ndo kidogo mina changamkia. Anajiteba na mindo najipulizia. Nakani mechi anapenda kucheza na gia. Yoka ni kwela minapenda kujitaftia. Sio lazima biki minapenda petit pia. Hawezi zima kama mzinga nongeza na bia. Na usipo chunga kama kiti aneza kukalia. Allah
madam nakudai. Umedunga mini no napenda manguai. Una dance fit, una wacha niki smile. Ama niko high, you are lies me nice. Madam nakudai. Umedunga mini no napenda manguai. Una dance fit.
This is Mystical Street Killer Take 9.
Wachani kuingize box.
Niko ndani ya hiyo box.
Ganju sherati na mali ni safi.
Naona naeza tosha ndani ya hiyo box. Wachani kuingize box.
Nini niko ndani ya hiyo box.
Sekete wetete na mali safi.
Naona naeza tosha ndani ya hiyo box.
Sakuna upo imiwa nime crush on. Silo ame ntaja tiantole form.
Niaje baby girl tunaeza link up. Niko na bash kejani unaeza pull up.
Mini nani sikupoteza wakati ndani faster. Luku na vile unapenda shere yu ni bamba.
Birds of the same feathers in a flock together. Nadeo yu zungushe leo ka propeller.
Napenda furaha nipigie kako na do. Pesa tko na zona bado tunataka mo.
Shiki na shika mo.
Nkorada yako shani ya kandani ya box.
Atitiri juzi zinakam na gift hamper. Venyo mechikunja leo natumia subtractor. Ati uko on ata bila adapter.
Aki Alejandro shafunga hiyo chapter.
Wachani kuingize box.
Niniko ndani ya hiyo box.
Ganju sherati na mali ni safi.
Naona naeza tosha ndani ya hiyo box. Wachani kuingize box.
Nini niko ndani ya hiyo box.
Sekete wetete na mali safi.
Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa shafu. Shika glasi, weka barafu. Shika glasi, weka barafu. Weka barafu. Shika glasi,
weka
barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Demni peng, tupoa alafu. Bunda kilo kumi, jegi topa mendasu za. Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, ini poison, ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na danso. Kama kafrae na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako ziko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siyako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skars. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake ziki mshu. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana
another day, another crisis. Keyboard warrior still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting.
Na mahita lava wezi kuwa typing.
Another day, another crisis. Another day, another crisis.
The Mac.
Another day, another crisis. Keyboard warrior still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting.
Na mahita hawa wezi ntua timing.
Na hata wakinita guide. I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG. Dawa ya watiaji huwanga silence. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Uwa wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Uwa wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Check
rafiki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover. Tonight I don't want no drama.
Chaini indio, send me your talking TikTok video. Kamakawa unateso na kutele kambio. Na kila zambe unapita watu na vunja shingo. Nairobi Mombasa cheza na kiuno. Wanguwe ni priority, number uno. Competition yako enda utafute mafio.
Nikikuwai, wala inikuwai. Unacheza hard to get, bizindu na udai. Unataka man official, wama suit na madai. Lakini sindo tuko kama kawa na vandai.
I brother die. Ya,
I know the girls want me, can see what you are trying. Your wish is my command, and you said you are mine.
Wow, your papa fatter than a
papa.
I know your mother must be proud. Wow,
big booty girl than a me want a big girl, is but girl is crazy girl. Is Mr. Kima lazy girl, is me no one no lazy girl. Me want a big girl, is but girl is crazy girl. Is Mr. Kima lazy girl.
Unadhani ni wako sio wako. Ala unajam na mambo bado. Naife tifiti ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Jabel, Kairetu, kwa mpasho, chichopevu. Ulisorora simu ndio ujamtu. Na ukizuba tapanda mbegu. Aliacha sleju ya kienyeji. Ambare hiki tunia wengi. Yako ni ugali anataka keki. Wacha kujistresa kuna mapenzi. Huku wayambiwa plenty fish in the sea. Hikem ni ya wajanja wacheza left wing. Through pass hadi mtu hunge waidhani. Ogopa mwenye atapea hadi oji. Unadhani ni wako sio wako. Ala unajam na mambo bado. Naise defeat ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu.
Ni wako, ni wako. Ni wako,
top the empire.
Ni wako, akiwa kwako. Akitoka inje, ni wetu.
Tunaoga, tunarudi soko.
Ni wetu.
Ni wako, akiwa kwako. Akitoka inje, ni wetu. Ulize, ni wakuje kwako. Alikuwa wabisi, alikuwa kwetu. Uda boss, acha kubonda. Mimi na wewe ni shareholders. Asanti ulimba yanguo. Alikuja amingara. Nilimuna yuwa na iyo nguo. Ile nguo ulimnunulia. Najwi na uma, isko sharing. Kana hilo sharing is kata. Kama ume catch we move on. Me I'm the shoulder to lean on. Ukifanya alie, yukuja kwangu. Unamdembeleza, tunenda kwangu.
Unadhani ni wako, sio wako. Ala unajam na mambo bad.
Let's delve into the specifics of our premium services. For tailored custom mixes, personalized DJ drops, captivating flyers, dynamic motion flyers, professional mixtape covers, sleek lower thirds, engaging montages, captivating DJ intros, and polished video edits. Reach out to us at 0708-202-819 or email us at sanchoarts@gmail.com. We look forward to elevating your brand and content with our expertise.
Our expertise.
Zungusha kiuno alafu wacha iende. Zungusha uyo mblena alafu wacha ende. Kijana wana rada mta, kuka kutana kwa show. Kumota na tetamba, ati kume chrome. Ukinyesha ni koda na kam, yoma na vigu hukro. Pesa ndo inafanya mata mecha na doanga bod.
DJ
Pako nani like, that's my son.
Subscribe to my YouTube channel.
It's my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like from Pat.
Nihu waka kreti, mongo waka empty. Mina saka hesi, waka waniwezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Man you wana cheki, pia muna ni keki. Wakitisha mechi, go beat fetch it. Go beat fetch it.
Malkia, Malkia, Kukua this fine in a Kua Anthea. And you already know, yeah, you already know. Malkia, 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 Nimekutuma text mingi kama mia. Hivi ndio umeni show, yani umeni ghost.
Guys, mimi
me, yule mu sexy, nini yule mu deadly. Upenda guana pedi, wa mama na wale. Character energy, cookie, 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 cookie,
cookie, cookie, cookie, cookie, cookie, cookie, cookie, cookie, cookie, cookie, no disturbance ni mimi na wewe. Nimetuma saa kada, masa kada, masa kada na wewe. Nimetuma saa kada, masa kada, masa kada na wewe. Well, long time no see. Kumbe uneza keep time, I see. I'm only talk by six. Expressway nukalipa toll fee. Na kumbuka tukipatwa lodging. Na ule chali yako ponyi. Ulikuwa sana softy. Alipigwa transfer sasa uko lonely. Ndo maana unanisaka sana. Friday usiku na Saturday mchana. Sleep over to Viper jams. Bad girl we unaga manas. But nakupenda hivo. Hiki kwa titi, hiki kwa shingo. Hiki sipigi, I'm very simple. Niko na time leo sitoki kwa wingi. Fika by 8, usichelewe. Uzuri jam inaishanga by 7.
Na kama ina wauma sike kalumu inezasidia. Wendo wakutuma kauja changia. Squeezy ni machupa mavikombe niliwachia. Achia, 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 achia mabigi. Eti mekushinda buda wachia magwigi. Huku ni mavore ngoro na chia machizi. Tunakula nyama mbuba na chia mafisi. Achia, achia, achia mabigi. Eti mekushinda buda wachia magwigi. Huku ni mavore ngoro na chia machizi. Tunakula nyama mbuba na chia mafisi. Nani ya kizazi nanki ya chia watoto. Malini high maintenance, achia masonko. Chiza sezi ya kwako endo katiwa na Bosco. Hakuna toboba mbuku bakia na ngovo. Andia o mabombo, kambia wanoko. Yule na jifanya chui mingia ni mwongo. Siki bila jiki drama na chia madogo. Na deliver moto kama bajia za globo. Achia, 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 achia. Achia mabigi, eti mekushinda buda wachia magwigi. Huku ni mavore ngoro na chia machizi. Tunakula nyama mbuba na chia mafisi. Achia, achia mabigi, mekushinda buda wachia magwigi. Huku ni mavore ngoro na chia machizi.
Leo, 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 sina ganji soki leo na kibembeleza kam toto. ID, Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi juwa niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash, nikatu koloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Myule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent.
kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party koruda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha, simu zina ring. Kila siku tuko business, shingo zina blink. Naishi dream ya shina kiwa young na mindo tunadim. Usiulize kai gari na space. Una drink una haribu kieka chesa. Tumwa Sides from Kalesa. Utatesa, haina pressure. Ikwe mwapia kushika mita USD. Ikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rapi tunauna kwa vision do ujue mi. Na nzanga kani shona mwisho KJZ. Na kumba permission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa mimi. Na ndoma na tezo vitisho zao siski. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix Sheng na Kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix Sheng na Kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Mystical Street Killer Volume 9.
It's not your time, you're with her. When you're here, the body side. It's not your time, you're with her. Nadhani bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Yote ufala mista kikisikia. Usipo change, kanyanga. When you ambie, ebu decide. It's not your time, iyo with that. When you ambie, ebu decide. It's not your time, iyo with that. We decide, counter change. It's not your time, iyo with that. When you ambie, ebu decide.
Ana piga pick ndani nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitu baba tukiwa matire jo dance kwa tune nikiroga beats so manze hey pasi watu wana break up. Ana piga pick ndani nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitu baba tukiwa matire jo dance kwa tune nikiroga beats so manze hey pasi watu wana break up. Yo manze hey pasi watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanacheza wana bone mara ngapi kuna mtu kukilengwa na kama jai notice adena limteka. Kuzikala wako ni kulali ya tupesa. Mabuda wa vitambi juu ya prado simpesa. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zipandisha tempa. Sari story mingi tulikuta na disembo. Kimona kuna taru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Ina die short fine pass na mabundles. Baby calm down bado unawine. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Yani jam kitu safi uwezi fikiria mara mbili ulalindani. Napata nana wenda napanga the weekend. Ya nadai in the club bashikishes of the petty. Vibeti za masponya kipindisha kiyono. Nadai shike ball nda peleka mbaka euro. Story za uongo jisponyo na kiyolo. Nadunga di magoro nafela ni mamboto. Tatishi kwa mamoro fikia di mokoro. Nadoba zangu genja kuteka mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko. Anapiga pick ndana nyumba na badana nimaliza. Tukisikiza radio kitu kubwa tukiwa matire Jordans kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na badana nimaliza. Tukisikiza radio kitu kubwa tukiwa matire Jordans kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa.
Unanifanya nisike kunyongwa. Hatija ae money especially ukisonga. Na nimesha shindwa kutonga. Sweetie walai, ukena mbali I miss you stronger.
Dim the lights panda juu. Meremeta star, nitavunjika mguu. Nikikupanda, starstruck you my muse. Bingo little star, wonder what you are.
The way you whine, girl your waist give me goosebumps. Ooh, spiritual things what you do. Vitu unafanya unani weekend juju.
Kipasi saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, money especially uki. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, unanifanya nisikie kumbonga.
Tunaka kitu kuniliko. Tunaka kitu kuniliko. Zuniaribu nipeleke Puerto Rico. Soy uno elefante te quiere tu cuerpo. Trompe tuto tocando melodías en tu cuerpo. Aquí wala inajua kile nasema. Nasiki unakuaga na mwenyewe mista sema. Nukini ya gizia ni pewe si mtadema. After ni malizane na wewe si utahema.
Nani hadi.
You are now jamming to Kenya's top tier club hits. This is Mystical Street Killer Take 9 by the globally recognized Sancho the Neck.
Sancho the Neck. The Neck.
Kama una noti, kuna demu menoki, anakuliza kauko na moti. Kama una noti, kuna demu menoki, kama una kuna demo menoki anakuliza kauko na moti. Rent ujakanja nalia shakupa notice, lakini umegoma hautoki. Forex unaosha bila kopi. Ocha wanajua weni doki. Bogi wanasema weni bosi. IG ya uwezi cheza loki. Check it this omono once again. Na ile injili wanapenda. Other than rapro bado ni mwili na jenga. Doba napiga buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Bad mind kisiri siri anatenga. Ano mono feature nga firi firi kwa dema. Check yule boy wa chili chili ya nalengwa. Baka mnyama rebel kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuduru. Kibishano na kutaksu shuru. Mulimanja sana mtaki uhuru. Saime bamba sana wapi nduru. Yeah, atuendi mandamano. Baba, into maintain kanyo kanyo. Mr. President ongeza miaka tano. Na nyiwa Kenya lazima mkwe na msa. Kama una noti, kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti.
Follow, like, and share on Instagram, X, Mixcloud, Harthis, and AudioMac at Sancho the Knack. Subscribe to my YouTube channel for more Knacked HD mixes.
Today, I wanna have fun today. Swara swara nyingi not today. Leo, leo, stacky bad vibes today. I wanna have fun today. Swara swara nyingi not today. Not today, not today. Stacky bad vibes today. I wanna have fun today. Swara swara nyingi not today.
Yo, precious stacky, tafwe stacky. No stress kwa hedi na mamili kwa benki. Nastahili kuwa maskani. By the beach, palm trees in RMBs. Spend my cash, blow it on the money. Na toto la kishuwa mtamka asali. Bikini, haki sip tu bakari. Holiday party, spend some more dolari. Sama leo, leo, leo. Stacky bad vibes today. No skia kama mzing, I'ma do my thing. Kaka Pascal, bring your chorus in. So we pass it them.
Leo, leo. Leo, stacky bad vibes today. I wanna have fun today. Swara swara nyingi not today. Leo, 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 stacky bad vibes today. I wanna have fun today. Swara swara nyingi not today. Not today, not today. Stacky bad vibes today. I wanna have fun today. Swara swara nyingi not today.
Sema leo, nataka dugumye. Watu wangu wanajua niko area. Ni excites me kuona tukiwin. So labana, nasema tukimin. Leo ya leo I say kwa nini kesho. I need peace bana, see your attention. Yes you, yeah 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 yes you. Come to break bread meza ni ya yesu. Toa suara kade usinipatie feedback. Sipendu ina kada I can deal with that. Bad vibes wana, bad vibes wana. Bad vibes wana, bye bye.
Street Killer Take 9.
simu juu ya chick sasa kacha na la London ninapoa fani rada soft singa tuto kitu konda ni vibes and inshallah ni my sticks na majani leo teja patika tuko ndani ka
For your love, I will do anything.
Such kind of love, mina pata kwako tu. I'm blinding you. Moyo wangu na feel kwamba ni wewe tu.
For your love, I will do anything.
My fantasy, nime falling deep, you hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy, nime falling deep, you hide me like ecstasy. I love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. Na upendo nitakupa kwa wingi tu. You make bad man feel special.
Namaste, be my lady, be my lady. Namaste, be my lady, lady. Namaste, be my lady, be my lady. Namaste, be my lady, lady. Oh,
you are now jamming to the sounds of the Craftmaster, the globally, the internationally recognized. This is The Knack. This ain't just a playlist, it's an experience to acknowledge knowledge for generations to come.
Kama nime cheesy au niko sasa. Niko maduya akimi niko madada. Rusha vidole juu cheza na miguu. Kinga ni kama uko majuju.
Open and close, jera. Unafunga ukifungua.
Jera.
Mina zama ikimogika.
Jera. Jera. Jera.
Atitwende chushera.
Jera.
Chushera.
Jera.
Chushera.
Jera. Jera.
Atitwende chushera.
Jera.
Chushera.
Jera.
Chushera.
Jera. Jera.
Masando imefika sungeni saidi. Nishera tunapiga lazima wanati. Chukua moja vida post TikTok Insta. Tunachokoza medula tukitingiza kichwa ati open and close. Niduru zinapigwa tunatupa mikono juu. Tingiza piga ati move to the side. Shikanisha na stepa na gauna ifil mamisi basi cheza. Ati tuende chushera.
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 Ati tuende chushera.
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 Kama mkono wa disease. Pana complicate apa vitu my seat. Tuko majene katuko overseas. Chene maji karacha selfies.
Mini mgecho bado mkoja bako benzo. Kando ni makali chesa nigi kolo. Tikida na handu liki solo. Punchline chopo marapa wa fungeleso.
Nasikia poa, nasikia ni nini. Poa, nasikia ni nini. Leo niko poa, nasikia ni nini. Poa, nasikia ni nini.
Sijui mbona nasikia fit, nasikia pami.
mi nasikia
niko na vibe kama lote.
Mbona nasikia fit nasikia po mi nasikia
kama niko na vibe kama lote.
Sijui mbona nasikia fit nasikia po mi nasikia
niko na vibe kama lote.
Mbona nasikia fit nasikia po mi nasikia
kama niko na vibe kama lote.
Mama joko best, na mama ni bang bila dent, nima pia ko bia. Then I'll cut ten, can you rest? Mama joko best, then I'll cut ten, then I'll cut ten, can you rest? Mama joko best, na mama ni bang bila dent, nima pia ko bia. Alini cheki gram, maka penda, na kani text, na diku kam, then I come, then I come. So baby kuja ivo,
sisi worry baby doll,
kuja ivo.
Beb kuja ivo,
ivo ivo ivo,
beb kuja ivo.
So baby kuja ivo. Si dance baby girl kuja ivo.
Babe kuja ivo.
Ivo ivo ivo.
Babe kuja ivo.
Allah kuna penye na di feel complete. Toki wana wewe ndo nikute my miss. Aki nipa hiyo kiss mathematically breeze cheki. Kitu ya fast achana noli fiat ati. Yuna kudai nili sare kwa tukote. Look best toki ya chili ya hit. Tumezota kila chum toka kite hadingong ha. Niko malin love kile kwa maji. Physically fit nime drip mini clip. Kuna joe nanga form poki jipa kakulon. It's like you will know tucha badilisha flow. Maze kitu hunibo ni madema wana do. Then I'm got 10 candidate. Mama joko best na mama ni bang bila dent nima pia ko bless. Alini cheki gram maka penda na kani text. Ana diku kam then I kam then I kam.
So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll
kuja ivo.
Babe kuja ivo.
Ivo ivo ivo.
Babe kuja ivo.
Baby kuja ivo.
Usi dance baby girl kuja ivo.
Babe kuja ivo. Magi magi ivo ivo ivo.
Babe kuja ivo. Kijipa na jitua very fast. Only one nimekuja home ni jondoe very fast. Nikingoja na ile uba yenye chaza last last. Nafa kuenda touch but idani minta kamju manze venye kumeshika duki piga ni reverse. Ngoja hold up kuna mali imekam. Kando KV Subaru na najua time jam. Kwa wapi nko kwa jam sunajua water, water, water. Ni a tease alata, tease alata, tease alata, tease alata. Haka kajaba kana deni kwe alat. For me kijipa na jitua very fast.
Black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tena we mapewa tu. Kwangu ni clean so butafagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapikenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pick mpoka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Boka na penda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomber. Big Boka na penda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Boka na penda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomber.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Umsupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauwano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sive ni me apply chali yake na mjoka.
Kwa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomber. Big Boka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomber.
What's
master four, niko class four. Baby girl and a day ni washendom. Sisi bonga fiti juu mi ukuwa don. Easy N wana try kuni cash form. Niko club na magai tuna pass form. Na magali wamevaa dong. Story gani walai sisi pass dom. Niko chat na magai mindo pata dom. Kikibini walai nina figa long. Luna chua maisa nina fika home. Sisi banja mdam mindo pata son. Easy six tunajua mindo melbun. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy magai itajipa soon. Usi worry na life itajipa noon. Situation kwa life no matter good. Ni weekendi walai zimefika moon. Na madiva wame chrome nimefika zoom. Usi zime magai sunajua rules. Tunakata walai adifike noon. Kani ndom unataka na call kush. Easy end tunataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapenda matei kun. Akijipa magai unacheza pool. Doki bend una grab una tap good. Easy girl wanapenda alibad boon. Kani life tunapenda money fast good. Alijama kapata bad luck good. Everything mina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una chick chat una chick chat nini. Baby una ask una chick chat nini. Nizo nini una chick chat nini. Nini ya mabuni
nataka muni celebrate. Niko na one life to live. One life to live. Mi nataka muni celebrate.
Leo tunadori me paso la dijo. Tuko pamoja ram nataka tunado. Leo ni makele lele lele le, ni kesho. Leo ni dori me. Tunadori me.
Cheza na breaks, nani, anajiwesta. Dere, cheza na breaks, nani, anajiwesta. Hizi ni gang,
bora kili na kiburi me.
Hizi ni gang,
bora kili na kiburi me.
Hizi ni gang, easy, ni gang,
bora kili na kiburi me.
Hizi ni gang,
bora kili na kiburi me.
Hizi ni gang,
bora kili na kiburi me.
Hizi ni gang, easy, aya boss, gote ya waras. Alafu tena patia waras. Na ikishika wachia waras. Aya, tuende bas. Haa, abnuas, punguza waswas. Loma dawa kushinda manas. Loma koro zinuke marash. Ni siku mob mchuma inuke risas. Madam, tukue wazazi. Alafu tungore warazi. Lo lazima tujaze nafasi. Vienyeji wamefanya nimi kwa kidwanzi. Dere, cheza na breaks, nani, anajiwesta. Dere, cheza na breaks, nani, anajiwesta. Kuwa gang,
bora kili na kiburi.
Hizi ni gang,
bora kili na kiburi.
Hizi ni gang,
bora kili na kiburi.
Hizi ni gang,
hizi ni gang. Check, body ko best, body ko top. Leo tunakinda na numa check. Shida zido, shida ni pombe kiwa less. Na tuko zone, na venye bana tunaflex. Weka situ mess, let is all my best.
Nasema wrong, so you know humble.
Malawi, fresh Bob Marley, fresh Jamatawi, niki skank misi nawi. Korondi menifanya wanati, kasi gode juu ya kuki misi taki. Ni namba uno, bazu neza pulo, moshini ya mwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm, zote ziko box, yani zote ni acha.
Wrong, so inabamba, wrong,
Letuko juu ya doba, tukiza skiza kayo akibanza. Hapa ganji ndo inabonga, kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha. Mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Majiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zeze ya mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juta containers. Kama ni form tunaeza adi kesha. Kwa nini kesho?
Rocha in a bomba, chavra in a bomba, vino in a bomba, rocha in a bomba,
rocha in a bomba.
Wanga mtu free.
Free, 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 free.
Niko so free, so free, so free. Mini G, mini G, mini G, mini G. Adi kwenda wapi kwezi pata mtu kami. Adi kwenda wapi kwezi pata mtu kami. So free, so free, so free, so free. Mini G, mini G, mini G, mini G. Adi kwenda wapi kwezi pata mtu kami. Adi kwenda wapi kwezi pata mtu kami. Kwezi du, kenye miyu du. Jaribu kudu, una du, du, du. Lukuni ya kijiki jinga. Never died a slogan nimeyandika kwa silver. Na wajinga, mina tembea na kondo mina taka kuchikinga. Iyo riba chamaliza, iyo topic mshatu.
Never die in the slogan, sina juwa tunahamu.
Liku na ngori mi you come through. Koko na mambo na miku jatubanje. Etuma, lize ishu liki you kung fu. Mia, tasi lazimu nitaje nikichingu. Suna juwa tukiyeni yang. Usicheze na the guy kame jam. Usijaribu kupatie iyo kijana gana. If I was you, I would run. Lakini satu kwenye era, uliza papa Fadela. Nimirita tunatema, nikisema nisha sema. Mini mhenga nisha nena, nana deku sikio kihema. Nana deku sikio kisema. Niko so free, so free, so free. Mini G, mini G, mini G, mini G. Adi kwenda wapi kwezi pata mpuka mi. Adi kwenda wapi kwezi pata mpuka mi. So free, so free, so free, so free. Mini G, mini G, mini G, mini G. Adi kwenda wapi kwezi pata mpuka mi. Adi kwenda wapi kwezi pata mpuka mi.
Mini G, Gwangi, Gung, Genius, Mindo Beba Team, Jezi number 10, DNA ya Malcolm, Gavi JM, Nanda keep it chilling, kikubo, finya next, what do you wanna be when you grow up, ndio, teacher aliuliza, nikajibu engineer, said nisha grow up, big baba all caps, kazi mina do, mirista na wakindia, tuko wote weka shuksha, kwa isi nia, tutadishi kama bro, na dua tupige pia, bombo lete uso, yujota ni handolia, minta do kile na dua, taka kuidunia, chia, nikipiga Louis V, mpua pige Nike, niko shifre all day, dig it down nichi, where they're 150, leo napiga night shift, mboka isi mami na ntafanya malpractice, east, ndani, nina mabrokat, mchizi atakucha imkia na kwa chie sim card, nimetulia wanadhani siezi boss up, na feel kama Thor, na nimerudi Asgard.
Niko so free, so free, so free, mini G, mini G, mini G, mini G, adi kwenda wapi kwezi pata mtu kami, adi kwenda wapi kwezi pata mtu kami.
Chill na machaji. Kona phone kama feel burudani. Na kinusa rufu flani kuhiwani. Usitulize maswali. Kuna ndom, kuna chumbi na majani. Kuna kong kama zigi na ka something. Tuko zone, tuko fiti, tuko maji. Marijuana na kajabi. bubbling, elevating, like celebrating. To go veggies, medicating. Unapenga na ni check salivating. Navigate, tuna die, twende mechi. Mambo freshy, madam, weni keki. Nonafanya na jikise mwenyeti. Shorty mpai ni for real, niko daddy. Mzing niko ready, my steam's a weekend.
Yeah, yeah, yeah. Leo niko mando, niko on. Niko on, niko on, niko on. Na wewe ndo controller. Shika remote, iko on, tuko on, tuko on, tuko on. Na wewe ndo controller, wewe ndo controller.
Ni nike ni, what shall we do? Tukate maji, pewa kitu.
Kikam, kikikam, kikikam, kikikam. Niko na ham ya kuzama kwa karam. Pati haram, nimejaza mama dam. Kama umengam. Nikatam, 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 nikatam. Kwenye sahani sijai bakisha. Ati msupa wako wana switch position. Nishai wakisha, ikikampitisha. Ati celebrating, ni weekendi. Sabi girls wamedunga minisketi. Tuko out, everybody operating. Happy birthday baby, kata keki. Cheki setting, nikiseti. Mabadeng, mabadeng, kuna mechi. Lazima nitingishe neti. Sulejua kita nani miri mesi.
Yeah, yeah, yeah.
Leo niko mando, niko on, niko on, niko on, niko on. Na wewe ndo controller, wewe ndo controller. Shika remote, iko on, tuko on, tuko on, tuko on. Na wewe ndo controller, wewe ndo controller.
Nike ni, what shall we do?
Tufanye nini?
Tukete maji.
Very nice.
Cheki, cheki. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kuseti ya kifuaka. Ni bado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasistama. Nani hapa ako na lighter jo. Mechi zangu ni kama el clasico. Real Madrid ama Baka nizo jomblas. Na kijaba nimegeuka criminal. Nipate rubi si irori nilika so. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndio hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa I mean it bro. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Kishika sana utapeli na bado. Wacha araka. Chiki ukifuja apa we ni takataka. Yo, unabonga vile unataka. Alafu ukicheka apa utagandwa. Chiki masura zimebonda. Alafu akuna mwenye akona kidonda. Na bado tumetoka uko runda. Chiki zimerunda. Yo, niko deli kama ukedi. Nafanya warembo wote mtaani wana steady. Waki steady na walaza kwenye bedi. Kwenye bedi na wapiga meje lady. Machali wao na wapiga mahedi. So sick in the head kaskedi. Meditation nipate kwa pedi. Already na steady macho ready zimefedi. Leta kinare ni kuseti ya kiwa. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Leta kinare ni kuseti ya kiwa. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Kana zikishika sana utalia zimewaka.
Baby cheza na mitwende. Shika kiuno inama tena. Zungusha, zungusha tena. Zungusha, zungusha tena.
Na yo track usidoz niki flow. Na yo wave kama shark niki wapiga.
How are you? Baby
cause in the follow.
Yo, for real, man, you already know, man.
Them to be happy.
Yeah, for real, man. Yo, you already know, man. Benz mpia itakujalini. Atiskade atapata bibi. Na kupasho katikati ya jiji. Na wakibonga nda wakuta mimi. I thought zilitosha last year. This year God ni nani atania this year. Kwa Spotify number one the whole year. I think yondo reason mimi hujisikia. Atakuna do jongele wewe. Vile tuna grow nyongeze rende. Vitu tuna blow sisi wabe bebe. Na upate mu mkuwe rembe. They wanna see me move slow mo. Fast forward me by PS5 nani ya small bro. Vitu za ku complain mi sina. Na uongeze mara milioni blessing ya.
This year I wanna make money. It's all about the money. Na baraka zini follow me. All zini follow me.
Central, the next.
How it works, my boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, 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 party. And I'm not going to school, you can call me a fool. Hakuna shida klabu ntashikisha na magoons. Kidogo ni kafedi alafu tutacheza pool. Brother life is good, so weskiza. Mekula nyingi, ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu wana nikola tinikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi ha. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni party. Nandai ime chrome na mambeko kathate. Zungusha, zungusha, adugawe mkate ha. So, I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, party, party. Just going to party, party, party.
Mina zama ino, ino, ino. Inafika kwa tumbo, unameza ino. Tuko round ya nane, mina umiza minyo. Ndiyo nakumbuka huyu demsi wa mio. Naskwambi, naskwambi, skwambi. Naskwambi, naskwambi, polai. Naskwambi, naskwambi, skwambi. Naskwambi, naskwambi, polai. Naskwambi, naskwambi, skwambi. Naskwambi, naskwambi, polai. Naskwambi, naskwambi, skwambi. Naskwambi, naskwambi, polai.
Sirisi yako kinishona toboa. Plesi mandikuwa nisi kwa jondo mukotoa. Huku vaa CD, huku itomoa Kukosa chwani ndo imefanya umeoa Junanga sis kwenye tubishangi hodi. Ndoa zao kuwa topic ndo kuanga hobi. Msupa na sweet tooth anadelamba tuloli. Straight giza flani miye sezi nyonga nyongi. Naskuambi, naskuambi. Dr. Ring dinga na dai naskuambi. Nute kayeng sijali kanwa mtali. Naskuambi, sijali pia nwa msani.
Naskuambi, naskuambi, skuambi. Naskuambi, naskuambi. Naskwambi polai, naskwambi, naskwambi, skwambi, naskwambi, naskwambi polai, naskwambi, naskwambi, skwambi, naskwambi, naskwambi polai, naskwambi, naskwambi, skwambi, naskwambi.
We want to put the girl in out of your world, just twerk, 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 twerk. Melissa, just twerk, 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 twerk. Pamela, Becky, Angie, twerk, boom boom, twerk, petit girl, twerk, Italian, twerk. Twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, twerk, twerk.
twerk, ay, twerk. Do the mathematical calculation. Do the mathematical calculation. Do the mathematical, do the mathematical, do the mathematical. The mathematical calculation, division, misi poetical in every nation. Fusion, na changanya sheng, na jomi ekan. Elephant, do vukui, undo implication. Atubagui, tuko pan-African. Makex, na kimbiza, na imetoka Japan. Saingine, feature white, niko ndani ya Nissan. Kiyo moka, nichukubima, twinge uje Roman. Ay, twerk, pom-pom, twerk, petit girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, jomi ekan, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, 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 twerk.
Drama in the club every time I pull up. Bitch looking at me like she wanna be me. The man staring at me like he wanna marry me, huh? But he ain't getting none of this shit.
Make we do this.
Name one bitch who be hotter than we. Name one bitch who be better than we, huh? We the bosses, we ain't flossing. Steffi knows better when
we
sing.
Make we do this.
Name one bitch. Be hotter than we. Name one
DJ.
Be hotter than
hotter.
Name one bitch who be hotter than we. Name one bitch who be better than we, huh? We the bosses, we ain't flossing. Steffi knows better when we sing along to both. You wanna eat this kitty cat? Yeah, you wanna lick it. Yeah, you wanna lick it. Keep on staring at my visible. Yeah, I know you wanna push it in like ring me. Back it up, baby girl, I like it when you shake it out. Back it up one time. You know how we do. We gotta bring it up, make it a shot for two. One time, back it up, back it up. Baby girl, I like it when you whine at me. One time.
Kuonesha vile na kanji. Misbehavior zile mguwa takaki. Leo uso paka rangi. Tupige lapwe sema tuende wapi. Jo, mina juo na itako useme utaki. Lakini mekunyota niko na taki. Gini bea zibakishi na ikula yote. Malipo pote yeyote siniko kote.
Misi nisi sote zimebaki nizaba. September, October, November, December. Misi baisa zote mini member.
Na tena, na tena, na tena, na tena. Kaita tubamba, tutarudia tena. DJ atakulenga, mafans washa sema. Washa sema, washa sema. Na tena, na tena, na tena, na tena. Kaita tubamba, tutarudia tena. DJ atakulenga, mafans washa sema. Washa sema, washa sema. Yani nifurahite, ile siku ilete. Ata wamuke ate, lazima upige sere. Tutatafuta pesa, mpaka chini ya vipeke. Sport pesa, kabet, lazima tuwekele. Na tena, na tena, na tena, na tena. Jone, jabare aniweke. Nice kwe mabati mbogi nitekele. Ambia beste yako, akampeke. Asika unarende ufala titulete. Tuko prime, everyday. Tuna shine, kila day ni kama ni payday. Tuko super high, tuko super fly. Na tena, na tena, na tena, na tena. Kaita tubamba, tujarudia tena. DJ yata kulenga, mafans washa sema. Washa sema, washa sema. Na tena, na tena, na tena, na tena. Kaita tubamba, tutarudia tena. DJ yata kulenga. Lenga my fans washa sema, washa sema, washa sema. Na tena, na tena, na tena, na tena. Kaita tubamba, tutarudia tena.
Like a boy, antaka this, antaka that. Unasikia kubu bigala, nataka kitu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia kubu bigala, nataka kitu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend na gala meka. Manaka ini mseti anaka ini mkafu. Tuko area za mababi wala zine nice. Wapua ni waseti na wate wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwe, ninapenda ziki move. Your body body fine.
Alo, good dinner, so far.
bado niko busy, wakua ni wawili. Moja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisipuma heni. Nijizi tu nimekusanisha makapo. Chakio, tunga mpua wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, nataka tutu kafu. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, nataka tutu kafu. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda muku chua, sema cash. Muku chua, na mashash. Anapenda muku chua, na mabash. Akika muku chua, ana flash. Anapenda muku chua, sema cash.
Masandi riski kudunda kudonjo. Zontu koona tuko juu ya mangango. Magodi chok na ile kwela nonono. No ukundo haga na haga. Biju baba wa baba sana kwanza mapaja. Zuwa tupisha rada. Cheki lukala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na elabant na jakam. Sasa unangushia champeti FWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo.
Follow, like, and share on Instagram, X, Mixcloud, Harthis, and Audio Mac at Sancho the Knack. Subscribe to my YouTube channel for more Knack HD mixes.
Denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe staki alikuwa njegi aliwekewa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe staki alikuwa njegi aliwekewa matembe akiwa na malele.
Nataki niki left right manguna mejibeba. Luta hadi kesho naweza kosa kutema. Usiwori na bill wei tisha utapewa.
Aligia mechingwa reati best ni mapema. Nimepiga liku diriba na cheki niko fiti. Na kwa pori ni kidigi manguai kama 50. Lisema na kapuwa na misi na adikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya magwash.
Cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi aliwekewa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi aliwekewa matembe.
Sancho the Knack.
Wanauliza niko wapi niko Durasho. Inika Nairo mind your business 254. Nani follow manze kama Jesus disciple. Rapa round mina kandanga kama chapo. Go
una lugha enda westi ikatuke mamboch Kaningo mami nasikizanga world boss Eti best rapper Kenya ni Calligraph John Saza nyuktopizo kwa roundi huko New York Niko insecure ile design ya sauti sol Mademu wamepararaka dansa wa Willy Paul Kwela ni nderere nderere ya la football Call model wangu manzasi ni Brida Law Nikida itambla new press major joe Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko Shereza kitanda silete matanga bro Keleleza mk*** wadwa zipasu icho Mtu mina rang maze pipi na Dior Keleleza mk*** wadwa zipasu icho Eti tulienda wapi situ kwa jibaga judge Tulienda wapi situ kwa jibaga judge Ay, jibaga judge, jibag na judge Jibaga judge, jibag na judge Jibaga judge, jibag na judge Watauliza tuko wapi situ kwa jibaga judge Ay, jibaga judge, jibag na judge
Jibag na jag
Vroom vroom, nime pull up na mrenga Kauja ni rada majina ni godi trena ni kung fu Nikicheki jo mamblena Kwanza madem zao, wote na wateka Niko majag, na keg ni black Niko majiba gajat, na roll mashash Niko marau, gota city, niki splash makash Situ lijipanga jan, woko juja na nja Ai.
Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Tatauliza tuko wapi, situ kwa jiba gajat hey. Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Tatauliza tuko wapi, situ kwa jiba gajat
Jibag na jag, mini fiat, understand Walenjina kaimara mondile doz na kala clash Chrome kani silver, body paint black Penga kikama nazima, kwa nini atatak Mabombo wajeta kama youth wa shine to ball to rise To fike mali range, Hyundai, he roll, he light kicks Legalize, jaba ni green, cut the mask, ni kugwe the life me and my friends, on the NZ Ndani ya Benzi, wa super ni majenzi Boy like news, mashadi, my bestie Na chiki nyash, na jegi, baby kuja friendly Paipu, majag, zisonga times two, nani KU, zina kana shikuwa laibu Mboka ni utatu, tashindwa who's that Mashini heavy duty, nyuna dhani ya chini kuka
Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Tatauliza tuko wapi, situ kwa jibaga jag Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Tatauliza tuko wapi, situ kwa jibaga jag
Askuzi ni mechizi na wakanesa Manzi mkamba, anishuko mirema Alinidinya, andika za kumlipia keja ye upika kiwandeze haya jibag na jag njugu na gat iyo kombi kuna vile ye uslap mii swezi jam juu ya dem ukinirusha ganji ndio miu jam doba imeshika kama manduya niko kila mahali kama manguya utanipata malo malo ikishika na mbogi ukinikosa kwa simu ushapata ripoti
jibag na jag 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 tatauliza tuko wapi situ kwa jibaga jag jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag tatauliza tuko wapi situ kwa jibaga jag
dance kudonjo ni dance majuu dance kishika unazungusha mguu right to the left kwa mazungushia juu ni dance majuu ni dance majuu ni dance majuu
Dance kudonjo ni dansa majuu Dance kishika unazungusha mguu Right to the
the left, bona zungushia juu. Any dance ama juu, any dance ama juu. Ati dance kudonjo, ni dance ama juu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left, bona zungushia juu. Again, again, ama juu, again, again.
Na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapa sana, niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapa sana, niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki kuita utaitika, tusisumbuane juu jafika. Na waiter shot unapima nje ya molis na bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje, ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana, sitemi sitawacha. No, no. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapa sana, niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapa sana, niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki.
Niki enda na machali tufulani ajangile, ukichapa bare jamo iko babole babole, zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo. Andele andele boy child anadaini, mpatie ka family kama kabi na mili. Tuto itu habile misi dem wako settle my dreams si reality. Kula kitu hungry hungry.
My baby my lover, mapenzi undercover. Na ye huwanda kama kuna another. Jing tangu jana, sitemi sitawacha. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapa sana, niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapa sana, niki tisha we harakisha. Na niki, na niki.
You are now jamming to Kenya's top tier club hits. This is Mystical Street Killer Take 9.